Batakewol Paul didabol ha Tesalonikien. Fasduwol tatabol. Ko lutti wi'ego onon derdiraabe. Ndadum. Ndo anemin gam ha kubarol jawmirawo sankito law. Yimbe dudbe teddinangol bana ko laati ha modon. Tore Allah bo ha o hisnamin dabareji yimbe wonnibe hallube. Gam na yimbe fu nudinta linjila. Amma jawmirawo kolnido. Kanko sembidinan on. O ainan on gam ta saydanu heba do'ugo on. Gam dalila jawmirawo min don koli on bo. Min andi on don kuwa ko min umri on. Ko yeso bo on kuwan dum. Jawmirawo men Yesu Almasihu doa berde mon gam ha on tokko yide Allah e munyal mako. Onon derdirabe. Min don umra on be inde jawmirawo men Yesu Almasihu. On dayo derdirabe laati be mbatenda men. Be dawtanaki umroje de min dokki on. On andi boddum no min jodori chaka modon. Tokke min. Gam min laataki mbatenda men. Min nyama nyamdu goddo mere. Sonato min jobi. Min torri. Min chomi. Min kuwi jemma benange fu. Gam ta min teddana komoy modon. Fakat. Min ke anno dabbugo ngure ha modon. Amma min badi koe amin misalu ha tinare. Ha on tokko min. Yake min onno ngondi be modon. Min bi'i on. To goddo salake huugo. Ta o nyama bo. Kanjum gam min nani wotbe modon laati mbatenda men. Be kuwata sam. Amma be don nasta hala kayalaibe. Irin mabbe, min don pelabe. Min don umrawe be inde jawmirawo men Yesu Almasihu. Seibe de'a, be kuwa ngam be nyamna koe mabbe. Onon derdirabe fu, ta chome huwo kowodi. Togo do tanaki umroje amin der batakewol ngool, maandemo. Ta kautebe mako ha osemta. Amma ta ndaremo bana konnejo. Sei pelon mo bana derdirawo. Jawmirawo, Mardo jam hokku on jam kondey be konoy. Jawmirawo wondube modon fu. Nda kofngol bindumi be jungo am. Paul, ni bindol am. Kanjum woni sedam ku batakeji am fu. Mo ere jawmirawo men Yesu Almasihu wondube modon fu.